watoto mayatima. Nani atakaye wasaidia? Oh, nalia. Oh, nani atakaye wasaidia watoto mayatima?
Nalia.
Ni nani ata kaye wasaidia watoto mayatima? Watoto mayatima. Oh, matajiri chanzo cha hayo yote ni vita vya kila mara. Umasikini hii, magonjwa sugu yote hayo, yanaleta mambo kama hayo. Oh, oh, oh.
Sikilizeni.
Enyi nchi za madola duniani, chukueni hatua.
Hatua ya kumiliki silaha,
mabomu na vifaru.
Hatua ya kumiliki silaha,
AK-7. Kweli.
Umetoka wapi wewe bunduki?
Ah.
Umetuachia mayatima.
Shida tele.
Umetuachia wajane. Watoto mayatima. Watamlilia nani? Watoto mayatima. Watamlilia nani? Bunduki we.
Crush and call.
Yelelele, kilio cha mayatima. Yelelele, kilio cha mayatima. Ni jangwa.
Malaria. Masikini.
Jangwa la ajabu. Vita ni jangwa. Ni jangwa la ajabu.
Tuangamize majangwa. Tuangamize majangwa yote. Tuangamize. 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 Oh,
ni jangwa.
Tuangamize majangwa. Tuangamize, oh, tuangamize, tuangamize, tuangamize majangwa. Oh,
this song is dedicated to the world. War, poverty, HIV/AIDS. And malaria. Our children are becoming orphans. Stop this.
Yelelele, kilio cha mayatima.
Stop this.
Yelelele, kilio cha mayatima.
Stop this.